Tuzi wano wa Prime Minister, okutuwa emmere, abasajja abalema, abamaze banga lye myezi ebinga batudde waka. Tuli bubi, banaye tuli bubi, abali nache bayinzo tuyamba, mutukwatire yoko mutuwa. Ne Prime Minister agaanye okutuwa emmere, tuli wano ku office ye, ne tusaba abali n'obuyambi, batuwetete police, batuwetete buli mmotoka ezo naziweddeyo. Ate nga bamuwa ssente zaffe okuzituwa, twegulire emmere. Ne kati agenda kutwala report ku lwokusatu. Ng'ekulozingawo nti abantu bonna ba funye sente nepe tuwandise biwanduka manya gape gonna tetulabanga ko sente ku masimu gape mu grupu ya pye nyini bawade ka bantu babiri nagamba ndi abalema bonana bawade sente tuli bubi banaye mtu yambe
oba muzeyo chole amajege gamulemyo kufuga kubanga oleto otya amajege anogo na polisi eno yonna okutwala abalema 15 bokka noleta balax nambe ya polisi noleta ebimoto kabyo nabyo bino mu bidaba.